Queen.
Unapandisheze siyo kinyongana, kabalafu kichwani na ganda na sunajiwa tushanza kufana na nasifolizo nazo ndo izo ma mashine kama vile jeneleta tumbo kama umepimwa na meta langi cheki unapomele meta yani zigo flani la kuchoma eita zuru ya kazi kazini na mina kazali chini mama unakasia jini oh my god wamefanya niwe mimi tayari chakua mimi kolazi nikonge dine don't feel bad unavodeka kama mtoto kwa michezo ya kitoto unavodeka kama mtoto kwa michezo ya kitoto kubebe
pia yetu unafanana tuna wote niko na yeye pia yetu unafanana tuna wote niko na yeye dakika moja tubonge mimi na wewe japo wanasema chibonge takufa na wewe
kuwa my wife umatirio check hilo diff nyuma kario nyama sikati kwa knife ukarino mwembamba so chibonge kawa mario na kila nkilala kwa ndoto na kota umesimama ila kama umeokota malingo malingo tele mama malingo tele etuge shingo ila fujo kama ngedele kama vyote mama unibalikie na mina weka yoto kamumba kaulie nisikute girlfriend nikute mama watoto
unite boyfriend unite baba watoto
unizalie mapacha loma take photo kazi kwako moyo shakuka busy shemeji yako dubu tengo na dizi kama umeniloga bas mi napenda hivi
pia yetu unafanana una wote niko na yeye pia yetu unafanana una wote niko na yeye
dakika moja tubonge mimi na wewe japo wanasema chibonge takufa na wewe
abweke it's feels again manjo si DJ Sebe, Junior Conky, Junior my best. I respect you my nigga.